Radio Studio Tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadi keta to bugi jene gafandu hala Mamadou Sama Seku jamnyali sakram hediwe Lady France ndi dalike Lady Mali Rafi ka mbiyam faba kedda andaru ndu soni ndi jabbe gollidide e Wagner mo Lady Russie bamako kobe kay mbiyam holiti video be do ita kudde mo ne kabaru meden bangal maccu ka kuto boflabe ton habbo hakunde ben mbagnobe dun ni kanyi jingnaabe dun latike sababu neddo goto yawti hewbe barmi odo basi imi do nyande alal barande to soro biire ton saw biire dun brandaji kewdi heddo bebe gollo kaaki mobilaji men wona fe hunde newinde to kulkuro ton titalla mo mati mata sanne ben le imadara gollobe ton e kabaru kebe ben kedjado amen goddo ton bedan ene famu le journal mede dingu sembe kabaruji amen hande kikide ben alkamsare 33 septembre hitano 2020 bismillah sakrabe Lady France ndi mbien wonda ka fe en nawtorgol mbien mangal pade en lewdi risi le mali ministre mbien l'armée France micintide kado hala mbien kado anya yeso sudu batirdu mudu France mbien akamsar kenyan e alal bar kenyan yafodon Florence parli holti wide dun men farati mbien fusu mbien kabaru musugol ndimaku nukuji yogaji lady mali ndi mbien kany guldide bedo mbien lady mali ndi soni mbien be ndi jabi guldide bedo mercen en lady risi fa hande dum be men lam ko lady mali be kay nota ki kado hala keddan ko ben imrana kilu may gay do fistango ousmane nyalbuli
mali moursa fabagol communauté internationale sini lady di jabi golledinde e société risi wagner wonako fa ministre soldats be français holliti kenyan holli widedo nokkuje kewde jaltan e wi lamu mali sini e golledi o société mercenaire en ministre o ewe tan ko wondi wadde wattu joni o le leddi centrafrique min koliti wide kanan ko be bamako ngal gollidal e be mercenaire e ris wawa yadude e golleji leede pabotode wonnako jean yves le diriandu be di wide o ministre français kuminido hajuji mabbe gondi sella kanan ko be mali wala fukum bitafon dodi halaji di kanan ko be leddi français kali pou etawede hore ju ministre mali holiti nafa kaltidal gondungal waddede e société communautaire ndenagu mo leddi ris o e wi gouvernement men o ko be bamiri o ania anafa wi do niyaji gollidibe wattu joni o yaltude leydi meden di tagal ko waylitere wadi le sappo e jetti lewru uttu yabbe nundu won gollidibe bambe dabere yaltude le mali won kuje njoppade kande daranede wattu joni o mangal pade mem be tan baawa daranade de nokuje ko hore ju gouvernement o holliti wide noga didi lewru septembre ndu temere bibbe mali njalti majade do bamako do dartude soldats en leydi français njalta le leydi mendi e wargol soldats en leydi irisi
bangal mbien dido halaji leydi irisi kay bamako do mbien gor fuf famil won holti be men lankobe na hani drade zere may gobe kay holti malinkobe jati nangu tamundira juude yalla hinade odo kabar o dido tellaji di keddan nakobe kanni imran kilu mega du faison alcisi
Je ne comprends même pas la France.
Si l'on a mis femme et France, fait. So annie moko woni habude terroriste en be omahani ewde hono watte yalla bedo yimbe ana hewta do be kana wadde gidali fewde leedi bantudo hore mudu hande so leedi mali holiti wida ana hasindine ka otobe urube leedi rusi fa wara faabo dum le habo mudu linka miloji an de hakke mako leedi France ni ana hani andude jonka hodo woni hen gongo miden pawino gike amen sanni do leedi France yalla ana walla men hewtude jan e dejere ga ila koyde mabbe yaabi leedi mali ni cittala o nyande fu wondi bayda leedi France ana wondi buytude ka oto e mudule leedi mali non do wodani chaddu hande bibbe leedi mali jeyi imare so daro habanade leedi mudu honon no do hollitira wiidere im national amen do bondo yuri fu tawede leedi mali na shagga leedi mali di ni fu mi beedo dira jooda mi laato neddo goto mi kabam
sakrabe wal tutlak laj modo do kabar yon banga be am facebook e do twitter neddo goto yawtudo hewbe bamirabe men jabe be motoji kewdi dum tumadi dum woni ko taka tiagal men habo nyande alal barende noga jenalew septembre hakunde ben yimbe le to surobire to ben ko usbe janya le cercle boflobe yu batte tidala machuka ko denno odo nuko region kay okay na wonde dido tilaji di ben mangal poden yare do denno keddan ko en idrissa sako do futango alcisse
dum fu yambingol yiti mawri 22 septembre surubire fuddiri yimbe la kolitabe wiide ana e margal yidayi super juude bilisaji di lati sababu wadondirde be alal bare noga jena lew 2021 habongo yimbe la jeegon du lati sababu itude yonki mudum barumbe heewi hen sanni motoji chumudi ana heewi alkamsarnde kabaru oka ana tidino sanni fade soldats en yotar nuko golle margal ana heddi fa hande le lamu kayo tawede leni malini bamisaria ila hitane 1900 mbido dum watte so yambereji kurtunoji na lamburuji ana wade yimbe la kolitabe wiide ana e margal hani tewtoode ndiyam kambe kani hirsude dabaji do e ana e finata tawine gubbe be jabana e margangal holiti wiide kambe ka be ngana jabambe ko abiraabe mabbe jabi murtere fu mo mi ngadi be baawi jukkede mudu dun saabi so si tordaaji fu bama fewde yimbe be jaba e heddaade nedo darne dun du yoppi fa heewi egure yure nukule mun de hitaane 2019 ko buri yimbe le ujinere temdere debe sapo e tati woni egube yure nukule mun saabi odo ciddalla de wi fedde kumaninde tewtude hakkaaji bibbe adama en le lewru juwe bettinu fedde nations unies bami jukkoje fewde kolleji fu bilide margal le leedi malini
telani jam na heddi faande le ngalure menaka buri fofu jam cinidam e wi roobe ngalure de sabbi nokuji guddude be jarata koyde tewtoyde dam berna imadraji kewdi dun na gondi wadede bangal mudun kas kamare dun minisma bami anya asude fourage kat fourage di nay le mbien ngalure menaka nyande alarbarande nyande tratar jabinde mi projet o fuddi den no bangal mud keddo ko en kero amanto menaka tun mohammed ak isaifata du fostango alcisse
Lewi horejo bureau munisma muyungol dido forajiji di jawdi mudun yottoto million temdere sefa yo jabu o horebe ngallure ne holitino winde ana hasin dinno mudun lewi kanko francesco olsder dalmida lamido bureau munisma le nuko dian ana wadda jam dian ana wawi lata sababu basiji le nuko le yobaji le dati fabaane horebe lambe nuko o yella na heba buytude basiji hakune jangel di wadi so munisma bami anniya mu inandabe foraji ngay nay di ngallure menaka yalla en heba faaba de janka en ngondirgo horebe ngallon de ka holiti wide muyungol dido fourage ngay nay ne ngendi ka wili du en sanne e be jidi munisma joka muyungol hono si dido fourage ngaji mawdu wadande be ndiale ngallurnde yalla na heba buytude tiddalaji de be ngondi fewde di nanut kosia mer menaka dunka etami ne jidi munisma wada ko buru dum sabile nukule yogay le ngallure menaka ne tiddala ndiya anatu ko woni ko minen ka mi jidi haltande horejo munisma tinde tan wiide mu ingol dido fourage ngaji waran wadde le bitati le dede nay di mu intele ngalurani do won ko mohammed ag isa feitan hebani sijo tamani yude menaka
hebude pesuji mobilaji mierne to kulkuro ton wona fe hunde yafunde dido wattuji din den la halilati to kabo ben sababu kambe mekanisien ngalurande ngalure ngudurde bamako kiloji chapan jegom an itilaji sanne dido wattuji din den no bangal mur keddo ko ben kedo me gondo ton zumana na yeto defo stango alcisse
yimbe la mu inobe mobilaji di kana wondi fewde tiddala mawdo bangal kaaki gollirdi odo kabaru le wimabe sabi ko yimbe cottobe kaaki di min baawi nawtorade fa mu ina mobilaji yimbe le ngallurnde fu eggi yimbe le kasindinbe he sanne be wajibe juude mu en yaade bamako no holitiri wiide amadou jara cotto psc mobilaji
amina ne psc
hebu gol psc ngaji fa mu ina mobil ma kulu korodo ana tiidi sanne dun sabi so yimbe be ana yaha bamako odo kabaru ka weltaami min ka fi min jogi psc ngaji mobil golf and have a duty jagon jon they got what I know yimbe be ka ko urani do en woni yaade bamako tewtoyde piecing ngaji odo kabaru ka buyti sanne kebe mekanisien e mu inobe mobilaji kulikoro be koliti wiide mobilaji bondi sanne fu wajibi kenana be bamako so mu intine samba kulibali mekanisien kiriya en be yopami do naba mobilaji mu en bamako miden tampi do sanne wala fu dabare ko mi jogani dum e famu yimbe la jogibe mobilaji di ka mu inobe mobilaji di woni be ngala andal mudun sanne kan edu ko kulikoro batti bamako sanne ko sabin bindum usman gindo jom mobil min ka mi de miri ko sabin bin duni woni battagol kulukuru bamako sanne hebugol piecingaji ngalure kulukuru ne wana hunde ko yafi saatu kinaji ha bamako tode ya dun na nabi mobingel hore bamako mu inoyi yimbe ngombe do be du andana sanne golle mu ingol mobilaji mecanicien fade magasin piecingaji utere de lam kulukuru jogibe mobilaji di kan mecanicien be ka wajibi kina tawre munyal do won ko zumana nayti heban studio tamani yure kulukuru
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe kabaru jamane reso ngaydi en bienno to banyagara tun hulta wiide hippugollo jo e kaborde be antitaka wada ma duddatullo sewari banyagara nyande 30 nogo jitlul septembre hitano 2021 yonki heddaaki hen ka non bunandaaji kewdi taykama bien didi mobilaji tati darnade di cumama yimbe be njaari dun e dabaaji kanyo marchandise kewdi tuki taton hultama wiide mbiyan rawbe kirudiji be na gundi etelaji kewdi dido wattuji de wi horejo fedde mabbe kala ko yobi do mbenna toraji le dewgal e ko nandi mudun na hada be yirwude kambar mbenna kabaru dido telaji di mbenna memama e le kawrutal be de rawbe kirudiji den ka tun fu etawede be huliti wiide be ngadan bawdum fu e le bangal yiriwere e odo nuko en timinan kabaruji di to kulukuru ton do holita wiide ben neddo goto maye di don barmi le accident kenyan noga janali septembre to marka kongo ngudido bamako kiloji chap temdere chapande joji do datol RN6 e wi protection civile camion ben rondugal ben dangrengaji kiwdi woni yoppugel lawul ben e samuyde dum do jomutu goto den ko sambini yoppugul lawul ko kay andaka wakkat jono e wi be protection civile sakram yon timinta ko wadi amane hande mistinta no baba sarfu kidari do be man am 3 points tout tamay ko or ma do non don viamu 3720 do sere yotare men magazine sido tamani yata meden tous les enfants di mali dum ni hartanabe sukabe men dental sukabe mali toti men lamkobe be ben yilaji mabbe bangal hakki wadede le rundende denno be do sukabe holiti yo jande mabbe humjana hore torraji jogay dun hade bangal yirwere mabbe denno be holiti wiide fasu wonko golla denno ko hedduna heddi wadede don ko onni kakko fati tare du fasango mi alcision en kirijo
sukaabe le leedi malika holliti weltore mu en sanne le imadraaji mawdi gondi wadeere yalla hakkinaaji mabbe ana heba teddineede le leedi ngad mum e tawede mu dum fuube kolliti wiide e be nimsiti sanne ka ko golleji yogaaji bamete fewde sukaabe buri fu suutudebe ittudebe le cuudi e kolngaaji na hortindebe waajibi kanko ko nande mudu jaminatu kanuti laamido parlement des enfants bamako do
ya de l'amélioration
chaque ko yari yeso jati bangal ONG ngaji ka wonko heddi gollede fa hande tiraaji goddi na dosukabe hono rafi nyamdu soutede krahan ko nande mudu
on a l'excision
le hakune himmeji di sukabe holitidi ana watugol mabbe école faabaade golleji fu gondi to mod lata sababu yopude golleji fina tawa mbawdi yottinde tordaaji sukabe wattuno be dimete kan ko nande mudu kedo den fa hande jaminatu kanuti laamido parlement des enfants bamako do
sensibiliser les parents
robe do kabaru jande simbinde kabaru cellal yalla haddi nyawuji e kanyama maya maya sukabe kunchande hore dum sata fuf dabreji haybe gollo sukabe be
ido himeji fu halta ma cagal jide di gollirdi kumanidi rende sukabe kan goldibe mudde landini
yewtere sukabe man fu wonno